Shanky Supplier. Not come.
Ako yung tempo mesko. Ako yung kipasa. Ambia moja kumira moja miujiza. Ambaba. A black people. Aturara 64 machine. Mutwe mesko. Say yeah, I beam the go sir, the cajol is a serigani, man up on your text and pile for your kenny, I can if I give a go semene, that's the amene, magas machone, namona we wapanane jamme, come a coca-cola lampona bada yamka, come with I take our see at a go shoka, machos and shapota, nabadana toka, it shall I am salabana chola kwa now nakama jojo, kotoka badom dogo, moyonini majosi moyo me bata pigo. I just say me alhamdulillah, man ali a tomba kafola yo don't go me to. But all you die, Musha Segona to die, Alhamdulillah. Munko Baba Poke, when you say Munko Poke, Munko Baba Poke, when you say Munko Poke. Mauti o mauti, tomusho a pomse. Mauti o mauti, tomusho a kaure. Mauti o mauti, tomusho a pomse. Mauti o mauti, auna makose. Mauti o mauti, ame ame. 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 Sokela mnyoje pompe na kunyoka fola. Sokela mpocha banki ataitu amsela. Sokela mfanya kosa ataishi ajela. Sokela mtenta sampia tuetare. Kuna mashena mapadu atainta muto. Kuna masesta sagaju atainta muto. Kona mashoga fe, wacha enta motone. Matapelo anyanganyo ata enta motone. Paradiso ipo kwa jire yako. Kisema amese kwa keone shaure zako. Imani yetu kariko shenta imani yako. Najoyo wa mwanetu wa meyo na pepo. Itabasamla makatari kwa hape. Itabasamla dogo jele kwa hape. Itabasamla bege na sere kwa hape. Itabasamla kipolore kwa hape. Itabasamla makatari kwa hape. Itabasamla dogo jele kwa hape. Itabasamla mwanatoshare kwa hape. Itabasamla baba isare kwa hape. Toto kisari wanari ya sese tunapula ya tunamopia nyamaza nyamaza. Moja wetu wa metangoli ya una wote tunari ya nade wako tuwampea nyamaza. Memkumbuka juku, onorele memkumbuka jalala. Basurele kwa pise fukito ya, wamurele kwa pidogo kimoja. Onorele memkumbuka juku, kasimene memkumbuka na china. Onorele memkumbuka na fosi, masimene ni memkumbuka kimoja. Mauti o mauti,
tomusho a pomse.
Mauti o mauti,
tomusho a kaure.
Mauti o mauti,
tomusho a pomse.
Mauti o mauti,
auna makose.
Mauti o mauti,
ame ame.
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 Nyetabere ya kifo kama excess station. Nyetabere kiyama kama ya ya usen. Nekeche kifo ka disaster. Mlango ata sefon genjo kwango faster. Uko babu zangu wapo, bibi zangu wapo. Baba zangu wapo, mama zangu wapo. Ila siye na natachemba kabolela. Sije ukani chenga na bere wangu. Kampani yako wengi watakonja mechonke. Kampani yako wengi watakonja makonte. Kampani yake walefeka kilarika. Maadoe na lafeke zake wote walezeka. Kifo lafiki yake uhai. Tukilala wanaongea wana fly. Ushangae tukilala tunasati. Tunamuomba Mungu wazilindelo. Japo siku moja tuchadai. Ona leo nime mkumbuka yoko. Basimene nime mkumbuka jalala. Onorele papi sefukite ya. Basimene kwa pidogo kimoya. Onorele mkumbuka na fosu. Basimene nime mkumbuka na china. Mdeni makaborene. Tukafagirie. Tukafagirie loze shenasie. Leo nime wakumbuka ni achenirie. Macho simpaka majasho ni achenirie. Mdeni makaborene. Tukafagirie. Tukafagirie loze shenasie. Leo nime wakumbuka ni achenirie. Macho simpaka majasho ni achenirie. Nimekumbuka kimoja. Basimene nimekumbuka na china. Kwa pile medu. Basimene kwa pina macho. Basimene kwa piki moja. Basimene kwa pina popo. Basimene kwa pina fosu. Basimene kwa pima sela. Tuteni makaborele. Tukafagirie. Tukafagirie loze shenasie. Leo nimekumbuka na achenirie. Macho simpaka majasho ni achenirie. Tuteni makaborele. Tukafagirie. Tukafagirie loze. Leo nime wakumbuka na chenirie. Moja chini. Alaipi masimene. Alaipi walukota tunakumbukia. Anikubali sana mdogo jesimene. Ansa nime wana kwa kisalawe. Asaba sita tatu. Anikubali sana masimene masimpa. Awana kwa kona yuwa kona baya. Ababa isa Ansari me mwana mkutosha Ampaka mpakane Amwana mkuchabori Ausiri ya mamen Anakubali sana masimeni masimpa akibada Anakubali sana mikuwa mpotala Amwana mkunija shaibo Ansari me mnogo bare Awakubisha babafwa Akizesa mwana Anakubali sana mkua Anakubali sana mwana mkue Kamchapwe
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.